This is what we call music.
Nze liko pene nenze kuvutika kunipasa chimwela no tandiza ko pushing mwezi wanga chalo changa chikafipa kaleza pali uyu nivo makunipa chika pali uyu I can fight the whole world ndaba feeling any vela stronger than the whole world ndiye oxygen pepo yeni pema so Davis asila ndiye Dennis yopema manze pali vuto chei mozi bapanza yake sibafuno tiona pamozi. Last time when I panga poka show, but never the race, you want my gamba so.
I'll fight for you. All of you for tepwanji, I'll fight for you. Mbagam pepo ya last, I'll fight for you. All of you for tepwanji, I'll fight for you. Mbagam pepo ya last.
Chikandizonde uyi wa manka lako ilo feeling yeni mvila inga vuto iwa lako kuma shows nga bapuwa uyu ndiye ya matota olo nipa radio futi ndiye ya mafota mutima ni nkunda ya mene olo mai wabana vanga ndiye wa mene mukazi weni funa ni we uyu olo bakambe bwanji weni konda ni we uyu manje pali vuto che imozi babanja yake siva funo tiona pamozi gani kwini wake ama ponta party but never the race uyu wa makamba ati.
I'll fight for you. All of you vote punch. I'll fight for you. Mbaga mpepo ya last. I'll fight for you. All of you vote punch. I'll fight for you. Mbaga mpepo ya last. I will fight for you. I will fight for you. I will fight for you. Yeah, I will fight for you.
Manje pali vuto chei mozi babanja yake siva funo tiona pamozi gani kwini wake ama ponta badi but never the race uyu wa makamba ati.
I'll fight for you. All of you vote punch. I'll fight for you. Mbaga mpepo ya last. I'll fight for you. All of you vote punch. I'll fight for you. Mbaga mpepo ya last.
ZabiMusicBlog.co. This is what we call music.